SBS Radio.
O le asa Forelia na te enei le asa valuo mati na atoa tonu iei le lima tausanga talu o na le iloa le va'alele a le Malaysian Airlines ila na malanga MH370 mai Kuala Lumpur i Malaysia anga i Beijing i Saina. O se tasi o le pasese na malanga ai o le tina o Anne Daisy ma o lo tau ana wina pea ila na tamateine o Grace Nathan le toe fa'awa wina o le ngā luenga i le sa ilingo le va'alele atoa ai po ore ai ni wha matalanga talitunuina i le mea na tupu i le MH370. Na wha alia Grace Nathan e le eisi aso e alu e le mafau fawai ma mana tunatuai i lona tina ma le wha lave lave na tupu i le valele.
Well, my mom, there's so much to say, it just cannot be reduced into like a few sentences or a few lines. She was everything to me, my best friend, my confidant, everyone, everything that the person you go to with every little thing and every major thing in your life. And she was really tiny in stature. She's smaller than I am, but very big in life. She was the glue that held us all together, that kept it all going, and she just was who she is.
Grace Nathan. E whaitau maasina ma whaitau miliona ta lana alu le ngā luenga e sa ili a ili wa alele le Malaysian Airlines MH370. Ato ai tangata e toa lua se lau tolu se fulumale iwa o le pasese ma le auwa ana malanga ai. Ai le te ai o le lima tau sanga le nei talua na le iloa le valele na whaalia Grace Nathan e iei taimi e whaingata ai a te ia o Natalia pe mō tu sia lona wha moe moe.
I wouldn't say losing hope, but not as optimistic as before. But I think before we were very, very optimistic of the plane being where they said it was. And then time and time again, they haven't found it in the places where they've said it was. So it's hard to be optimistic, but it's not that easy to lose hope.
Grace Nathan. Na whaamuta e le tausanga e lua fe se fulma le fitu le sa ilinga o le MH370 le ana whaatupeina e malo o Malaysia saina ma Ausitalia. O se ngā luenga au pito taunga tāle nei i le tala whaasolu pito o ngā luenga la veai mō vaalele sivili. Na whaawaulu ngā luenga e se company America e ngoa o le Ocean Infinity a e nā e fua le lātou sa ilinga ma whaamuteina le lātou ngā luenga i le tausanga na tēnei. Ua whaalia le whainga mālo i Malaysia ua toi tatala le avanoa i company tū maoti e whaawa wina le sa ilinga ma whaato ato tongi ia le nei ngā luenga pe a lātou mawaina le tino o le Malaysian Airlines MH370. O le reporti na whaamawa pōpoina e Yani Plakali ma Natasha Kalios o le SBS News.
sbs.com.au